inhliziyo yami negazi ukuthi angikhule kanjani. Ngithi ngoba inhliziyo yami negazi ukuthi angithulele.
Bye-bye.